amad.unaux.com.
I'm a big boy, entertainment. Udadi denke okenki mwela ya mamwana Ogudandi zeza tinda telepana Undi mbisa tuwe ya mwene ndapu wapana Wasala ndi mapena tekibota bwela kuna Kodu konda nandangata setandi toka tele Ukainda nani uku mafinyika Mkatu nakudandi shasha suzandi sika Pano ndisi ya panjira chani chachitika Tulo muna linde wina mkati last choice Nelo mwombeta linda pute ni choice Kodi mkonda angati, mute dandi angati Mwonejeza angati nangatela pangati Oh yeah, kodi mukonde angat, muti tani angat, inui kodi mulonje zangat, nanga muti la bangat, kodi mukonde angat, mulonje zangat, muti la bangat, inui inu muti tanda angat, mulonje zangat, nanga muti la bangat, oyambo kama musa paka kar. This a car, no any reason as to what you want to make a real rough F. Together till you die, in no sense you're a never. Maso kachina anta muna peza we For mene kujasa mnakalonje za soze But I should know kuditiza kwa tira na rate Nanga fetsi bone zina rakeri za kararit A gorgeous, pretty, na telepa iwe Munga yika maseta siti nka wana maiwe
Kodi mkonda angati, mute dandi angati Mroje za angati, nanga telepa angati Oh yeah
Kodi mkonda angati, nanga Mute tandi angati, inu Kodi mulonje za angati, nanga Mute la pangati, ya Kodi mukonde angat, mulonje zangat, mutila pangat Inuyo, inu muteta nangat, mulonje zangat, nanga mutila pangat
Haji ding malina tula, paribe zonisombula Kama mwezu moza yamba pozo lungolula Kwa mulonje zana linkazi wachifolo Kalidwe lanuli ena sandu kakapolo Kalenge zangati kutenza dongo solo Zafika pandiye mungo pusisa makolo Kwa chan Mungo lonje, zai namba ijabano mungo lonje Zai mkati keti pano mkuti meli Fine next month kita kufa za Jennifer Kutu chan Nabadwa piwa kwa mantenda mutenga Ya kwa nangati nangosewa mutenga
Kodi mkonde angati, nanga Mutitandi angati, inui Kodi mulonje zangati, nanga Mutila pangati, ya Kodi mkonde angati, mulonje zangati Mutila pangati, inui Inu mutitandangat, mulonje zangat, nanga mutila pangat, ya
Kodi mkonde angat, nanga Mutitandi angat, inu Kodi mulonje zangat, nanga Mutila pangat, ya Kodi mkonde angat, mulonje zangat Mutila pangat, inu Inu mutitandangat, mulonje zangat, nanga mutila pangat, ya
from amad.unaux.com.